olo e mafuta male SBS Samoan.
Watu wa faali e le sui le matanga luenga o le pui pui ngai America John Kirby. Walatai ina yaise malienga ile vao Israelu ma Hamas ile faasa oloto ino tangata na ave faamalo sia Hamas ilana o sofa inga o Israelu le asafitu o kitopa o le tausanga nei. O le malienga olo ofeu tanga i e America ma Israelu ma le fainga malo i kata ma Hamas ma olo o aofia ile faasa oloto ino tangata olo o saisa i e Hamas a e taofia le tu mau. Leo sofa inga Israelu, ina ia mauai se avanoa mo fesoswani e faulu faleai i tatonu o le Gaza. Na faalia e se suisi ni o Hamas o le malienga e aofia i le faasa oloto ina o tangata olo olato usai saia, ai faasa oloto ai fo ia Israelu tangata Palestina olo olato usai saia faapangota. Na faalia John Gerby o le fale pepae, olo o talo talo ia vave ona fa'ai uina ile manuia le nei malienga.
We know that they still have to sign off on this, and so does Hamas. I mean, that's what a negotiation is all about. I don't want to handicap this thing. So I think all I can tell you is that we're working very very hard to see if we can't get it over the finish line.
John Kirby o le fainga malo i America. E ova ile to alua se fulu tangata na sa isaia e leo leo i New South Wales i se tete na faya ile Wafui Port Botany, Sini, ai o taula ai se vaala u oloa mai Israelu. O ila tau na faya le tete o tangata e langolangoina le itua Palestina i le vesinga e pei o na faya nei mai Israelu. Na tau mawhai leo leo e tau fia le tete ona ele iai se pemita e faya ai ai nei uane ai. I le whaaleanga ino ni mea tō tino anisi lungo le wafu. Na matua whaeteo ina malosi e le minisita o Home Affairs Claire O'Neill I lato una whaia le nei te te e.
Can I just say that type of activity is absolutely despicable. I hate to see violence against the police. We've got law enforcement officials around the country who put on a uniform every day to try to keep your family safe and my family safe, and to subject them to any form of violence is just utterly inexcusable.
Claire O'Neill is it on noanga male Channel 9. Na moli mawina le pao le maunga mu o Mount Ulawan i Papua New Guinea ile asonga fua na teenei, ma pua inae ile lefu lefu ile ea, na fua ina leo o ile se fulmane 5 kilomita le maa walunga o le maa fia fia o le fuefu, na pua ina mai le maunga mu o Ulawan. O le mafia fia tele o le asu ma le lefu lefu na tau fia ai le tele o malanga wa alele ma faa tonuina tangata i se motu e latane e tu ua o latau a inga mafale mo lo latau saonga le mu. Ua faa alia le palemi Anthony Albanese i lesi i tanga i tutongi o se tasio vaenga lea ua manuia ai le atunuu i le afa mua mua le nei o lana fainga malo tanu mai fainga palo tana te nei. Aina ia talia ina o le taungata o le tau o le soifuanga o loo ave apea ma faa fita auli ma o se vaenga o loo ave iai le faa mua mua alana fainga malo. Ele ngataisi itanga o tutongi, aina faa sinofo ile paale mia ile tele o vaila au mo tonga fitinga ua taungo fie nei ma faa mama avenga i ainga ile tau o le tausinga o whanau le child care. Na faia se fonotanga i lunga o le upenga ofiso o ta'inga i le vaa o le peresetene Rusia Vladimir Putin, le peresetene Saina Xi Jinping, ma le failautusi o malo au fatasi Antonio Guterres, i le taua o lo faiena i le vaa o Israelu ma Hamas. Na faalia ia Vladimir Putin, le tatawi isi atunuu ona le a wai pe a ia fua i le vesinga Israelu ma Hamas, ma ia tuua ia a Amerika i le fia avea mamalo e faya to tasi faaleleinga i le vao Israelu ma Palestina.
All these events, in fact, are a direct consequence of the United States' desire to monopolize mediation functions in the Palestinian-Israeli settlement and its blocking of the activities of the Middle East quarter of international mediators.
Le faaliliwina mailingangana Rusia o le saunoanga ale peresetene Rusia Vladimir Putin. Ua te ena ini tamaiti a ongai Vitoria le faato esenga le metanga luenga wa ongai le setete. I sa wanga na feangai ma ilato we afuwa mai i o lato tupuanga o ilato onitangata yutaya. O sāwanga, o whainga whatawemu matau whai whai nei, e whaingoina o le anti-Semitism. E to alima tamaiti utaia ilia onga le Brighton Secondary School na whaaulu sa lātou tangi i le Federal Court e whaasanga i le setete le aonga ni whaia aonga se toolua ma le puli o le aonga Richard Minnack i sāwanga e awala i whainga whatawemu ma whai whai i ata i lātou ona o i lātou oni tangata utaia. Nā talia e le whamasino, Chief Justice Deborah Mortimer, le tangi le whānau, mai e whātunu inai se taui e owa atu i le lima se la wafe tālā po ole awha miliona. Peita ina whaalia Matt Kaplan, o se tasi o tamaiti, na te le talia ina le moni o le anganga o le whaato esenga, a le mata ngā luenga wā o ngai Victoria.
After hearing the apology today, the words that were said were cheap. They were still protecting the state after 3.5 years and the winning of a lawsuit. I wrongly thought that after all this time, the state would finally do the right thing. However, I was wrong. The apology was a sham. He would not answer questions. Where do we go? There's anti-Semitism still at the school to this day, and that is again a failure of the state.
Matt Kaplan. Ita alonga o loo maata i tuwina le peresitene o le International Olympic Committee po le IOC, Thomas Bach, le tūlanga o le taua i le vao Israelu ma Hamas, ma pui puinga o ta alonga o le Olympics i Paris i le tau sangafou. Na saunoa Thomas Bach o le IOC i malo au fatasi New York i le vaia sonei, wa uma ona talanoa i komiti o ta alonga o le Olympeka i Israelu ma Palestina, ma e ono si itia nisi o ta alonga pe tōlo pō, pe a o atu iai, o whaia pea le taua i le vāo Israelu ma Hamas, ma le sila sila i le tūlanga sāonga le mō, o le au tā alo, ma le au mai moa.
We are monitoring closely the potential impact this conflict, this war may have with regard to relocation of events or postponement of sports events for security reasons.
Le peresitene o le International Olympic Committee, le IOC, Thomas Bach.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.